isithuku ungasiboni isithandwa sami. Kwaphela isithuku ungasiboni. Kwaphela amalanga ungasiboni isithandwa sami. Kwaphela amalanga ungasiboni. Kodwa intaba ezude wema simfihlele ulave wami. Simfihlele isithandwa sami. Angazi ngisho kuphi manje wema. Kodwa intaba ezude wema simfihlele ulave wami. Simfihlele isithandwa sami. Angazi ngisho kuphi manje wema. Kodwa intaba ezude wema simfihlele ulave wami. Kwaphela amahlathi kwasala intaba zafihla udali. Nebezodlali inhliziyo isibuhle igazi. Nasemsebenzini angikhona ukusebenza. Yabona baluthi khona ukusele. Angithi kushoda udali ule makhaya. Lendawo igcwele bokadlamba. Okubuhlungu ngalahliselula. Wahamba intombiza, wahamba inambaza. Baba bangani bakhe mfuna ubathi umlaye. Ojulile, oye makhaya. Kwaphela izinsuku ungasiboni isithandwa sami. Kwaphela izinsuku ungasiboni. Kwaphela amalanga ungasiboni isithandwa sami. Kwaphela amalanga ungasiboni. Kodwa intaba ezude wema. Simfihlele ulave wami. Simfihlele isithandwa sami. Angazi ngisho kuphi manje wema. Kodwa intaba ezude wema. Simfihlele ulave wami. Simfihlele isithandwa sami. Angazi ngisho kuphi manje wema. Kodwa intaba ezude wema. Simfihlele ulave wami.
It's your boy nigga top slam. Baby nhlezi ngicabanga imihla namalanga wena uhlezi ekhanda lami. Ngapha intaba ekude wema. Sengikufuna emagcekeni ekhaya ezokikiza umameza. Ngapha sesicwele sibaye ekhaya. Sengikhumbula inhliziyo yakhala. Phela wena ngowami. Bazokhuluma baby ungabanaki. Bathuthando walithengwa ngemali. Neyakho inkumbulo ayithengwa ngemali. Ayithengwa ngemali. Belo wena ungowami. Bazokhuluma baby ungabanaki. Bathuthando walithengwa ngemali. Neyakho inkumbulo ayithengwa ngemali. Ayithengwa ngemali. Neyakho inkumbulo ayithengwa ngemali. Ayithengwa ngemali. Neyakho inkumbulo ayithengwa ngemali. Ayithengwa